played the latest music.
What's that the money?
What's that me with?
KYZ Jada. Musafa Vidimba. Jessica Jeshi. Weze kompeya na ipatela, we na walitela na naipamela. Runa mind sayinzi kwa mbongo, wanboma jango, nika poison kongo. Yaka ya bababa inge mmoku inzi doko, na fasuda nekeba kabe ya maroko. Kwina maswa mafona saponi buroko. Nekeba kanika nisa, still basa kanisa, still Bapaku yaka na bafamuli lobati bapaku yaka. Wanisala peturu na baku yaka. Nivize wakale ni mole na shaka. Awiwa nifateni yaka kunoka. Anita epi ya tu batu tulaka. 24 with the voice tiri tilaka. Mali umugazi mubati waka. Nibati seza aliseri nyingonda. Kina aso ni kuwatewa nindonga. Kuna ni mufute wale umu kwanga. Hafiwa wipitezi mtu wanga. Taha utukota utu trendi wanga. Kubona ala utwanga utwanga. Hakuna rapa ini wona mwambunga. Mwendi ya wone mungunda. Chwale mwike tange kumange. Wow, na nini wenge. Mika ya mia na chinya jivangu. Sakwa kunde falu wanje. Nami Chashka Jeshi Sibu Halbisi Joseph Doni Kilazi Donki Donke Yewebo Fred Lakes Nando Ekabo JMC Bamungwa Young Mas Avena Clementi Vene Babadi Nigazi 1DK Kakumbi 1TK Terisa Kwacha 1Chopi 1Dispaki 1Ion Starling Mr. Manchi Mr. Biwangu M.A.P.R.C. Seo Josingira Ozo Biso Avena Kapi Mututwa Jala K.K.J.A.L.A. One Njamba Kale Kale J2 Y.N.W. Once Man The Sims M.K. Muyenga Siyanga Avena Simazi Bulu Sibulu No Your Boy Too Silly Devil Steady Tinigazi Namibona Fo Wiz Wiz K
Who's on the beat?
What's wrong?